Ngiyashinothando mnganami ukuthi ngithole inyula uthando lusha. Ngiyashinothando mnganami ukuthi ngithole inyula uthando lusha. Ngiyashinothando mnganami ukuthi ngithole inyula uthando lusha. Ngiyashinothando mnganami
Tandem,